que sa playa. Essa playa, Kumbe taxbu, 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 kumbe ta fika 90 twebedui mini jeans short skirt fita it matiti was wesele was yemfanya biashara zamanisha mlupo yanauza nyama yanauza fishi sugar lei mpaka kimboka we milapo valveti we paka mikumi usabuleti kwa mama menya toto kama chesa laini kumenya toto katelelo twete yuma flesh twete mayonaisi kutelezi twete amandisi kutelezi 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 twete 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 kumpe tax bubu mchana na baza njano usiku weka nye upe weka nye upe kumpe tax bubu mchana na baza njano usiku weka nye upe weka nye upe kumpe tax bubu mchana na baza njano usiku weka nye upe weka nye upe twete 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 somu haya la maraya na konekti waya na sambaza miwaya miwaya Super vampire,
kaweka kaweka,
chudi na mbombaya,
kaweka kaweka,
mejeba na kaya,
kaweka kaweka,
mendo makanga mbaya,
kaweka kaweka,
twete, twete, sio mwaliki, mwalika change tabia, wana mwita nyama yao, nyama yao, kila mtu anakula,
twete,
kila mtu anakula,
mabebe, bigi kaweka, eh, eh, kumpe mabebe,
twete,
Kukuka weka Kumpe mapepe Babu kaweka Rumasi mapepe Atamini mleka Kumpe mapepe Paka sebu kaweka
Twote Waze wa Texas Tege tycoon Wadula le mali We banka busta Wase wa Sri Lanka
Wa majitanga
Twete Na kwenu wapo Au Au Tegeta wapo 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 Guza guza wapo 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 Pagala stineno
Stineno Stineno
Paka keko stineno Osangwena stineno
Stineno wapo Wapo
Temeke wapo
Kimane ustieneno
Kukina ngaose Zanzibari wapo
Wapo, wapo
Utuluki wapo
Kibao, kibao
Paka omani wapo Abeli ustieneno
Ustieneno hapo uko wapo
Ustieneno
Kumbe tax bubu mchana namba zanjano Siku weka nye upe Weka nye upe Kumbe tax bubu mchana namba zanjano Siku weka nye upe Weka nye upe
Ofisho wa nyama Piga pita ya usiate
Kardinali Pengu
Watafutaji kwa baiki Team baiki Mujadi Nakutana nao Usiku nakutana nao Uze wa sakloma
Skoba mzo wa kupigia Takskubu izo
Skoda, skoda, mzo wa kupigia Tax bubu izo Junkie supplier Supplier Shigeri
Muziki, paka kitani kwako Junkie supplier.com
Oh yeah, it is finest genius Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest,
Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest, Unity's finest